ZWAP.com.
Ni magukunda nawe umandi kondanso ndikupita kutema kugafukula za moyo komandika ngobwela oyela tiza manga ife pano wandingo pimpa kuvempa iwe unditigile digile digile Zagundera ndi sanko mpaso za kunchiro ndi kumpingo uzala ndilira pa mahondo ndi kapita usakhale busybody ndikabwera usazasunga sikireti nane ndikayesa kupewa zibwenzi kukona pa mphepo ndithuka miyezi yolo mwako manja tizawombera ndi sangala ndipo chiko tichanga tizakhala pe mpakampaka Mwako manja Tiza wambela nisangala Ndivo chiko tichanga Tiza kala bempa wambaka Digile, digile, digile Undi digile, digile, digile Gile, digile, digile, digile Orina sanka iwe Panundiga zisage Ndikubira kuteba ZWAP.com.